Ose trap take pina tako kosh. Ara cancela sila.
It's two kids, baby.
Sort of boy, first minute winner, but that's some real shit, nigga.
Yeah. Kuna simba kunayanga. Uko wapi? Una deti, una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba, magimada. Sema upo wapi? Huku enjo nyigo bongela dada. We social media inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatilia, unataka usemaje wa familia. Oh social media sikufanye ujone familia. Kisa unanifuatilia, ya kuposti pia unanipangia. Oh habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo.
I smoke two for my haters. Baby, read my umbrella. I'm with the sexy Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? And she like to dance, she like to smoke. When I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? You
can social media. Sani pala na lo na familia. Kiss on money for Tyria.
Oh habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. 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 Ah, weupo.